shona sabata Tas nga gak mungne yonko kwimfundiso ya Obila sasitshela ukuthi sinesikhathi kanti uNkulunkulu yazi ukuthi imkhulumo onaka Tas nga gaze hlukumezeke bese khona Umhlaba hamba izinto azibangesafana Simo somnotho sehla savule sibayeni sapsa Kuqa konke inkomo inkukhu imbuzi kanye namagusha Inukuba ngilidayisanga lonke ifa lami Mhlambe nami ngabe ngisaphila kamnandi Leso silonda soze suke enhlizweni yami Sengithembele kuso nangempela isipho sami Kunokwenzeka mhlambe ivele inhlanhla yami Ngoba sengifundile impela emaphutheni ami Ekinila Ebehlala besikhuthaza umkhulu nogogo Esigqugquzela ukuthi safeza amaphupho Olezo nsuku yizo nami esangenza ngayo indoda Ngakubonela kubona Umkhulu wayeshaya besavela ugogo police Athi thula uthi du hamba kumkhulu ofika uxolile Lezo nsuku ngiyasikhumbula ngoba sasisaphelile Ukhumbula ngoba sasisaphelile Inukuba ngilidayisanga lonke ifa lami Mhlambe nami ngabe ngisaphila kamnandi Leso silonda soze suke enhlizweni yami Sengithembele kuso nangempela isipho sami Kunokwenzeka mhlambe ivele inhlanhla yami Ngoba sengifundile impela emaphutheni ami
Langkhona manje Abengisekhaya saphonda manje Nengane zikababa But akethi ukuthi ngiflathele umndeni nami nekhaya manje umhlaba uyahlaba
Mhlambe ivele inhlanhla yami Ngoba sengifundile impela emaphutheni ami